unataka nini? Sema na haraka unataka nini? Please unataka nini? Sema na haraka unataka nini? Please unataka nini? Sema na haraka unataka nini? Please unataka nini? Sema na haraka unataka nini? Unataka nini? Wewe how dance unataka nini? Nishi huchakula unataka nini? Unaua vibe unataka nini? Sisi tumekuja kusikia poa. Sisi tumekuja kujina isoya. Life si ni moja utajam hadi lini? Life si ni moja utajifunga hadi lini? Make your body jam. Make us feel so nice. Fukuza pepo. Fukuza bad vibe. Please unataka nini? Sema na haraka unataka nini? 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 Wanauza smoky hapo nje. Uku bei ya chakula stawezana. Na ujue si chakula tangu jana. Zikinibeba we joto na bebana. You know you are my friend, right? Tukilink kila kitu inani nice. Sielewi nini ngumu na hii life. Mbona mzee asitake kuanwai? Make your body jump. Make us feel so nice. Fukuza pepo. Fukuza bad vibe. Please unataka nini? Sema na haraka unataka nini? 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 Unataka nini? Unataka nini? Unataka nini? Unataka nini?